gbagbe ba ka mere ahu kore ite enye zu nuzo amwe ya ndonu onye si na obu ya buru yome gine ekene kene ma zi questus ti onu ugo chinyere yama timbas dilas okigwe managing director kana yochukwu brothers enterprises nigeria ọnọ ya nụ ome ihe ị ga-ekwu ikwu ya ka nụ ya na ntị ekene mmazi bonifest eweta ego wan na ndị izu ọgụ ọnọ ya nụ ebu ehe a ju ti ko si ai kewo ti ego mo hun anyo kwe
Yeah, man.
said, I don't mind over here. Come on, come with me, but we take a man, and my God, we know who take a man to. I do that, your mother, for you, but I'm not going to put that. mo kanna nu e.